16 on me. Nikamwambia niko na 16 for you. Chukua 16 on me. Yeah, ongeza 16 on me. 32 body bag, 16 on you. Kwa system na cha victims only. Na turntables na mwanangu D on me. Minyo mnahitaji D warning. Mini nyoko meni rula, you know me. Sichomi daraja mbili nitarudi scene on me. Wakisifiwa wananona scene on me. Wananikaushia na waona scene on me. That don't bother, don't dada, skills nyomi. Pesa tafika, damn wafiki, ni mgoni. Msavu temi no 5-star, njo flow me. Mini master R.I.P. Joe for me. Kiburi kama makina nitowezo flow for me. Number chafa wani saw me. Omi mini msaw me. Mkali wezi kazi ukitaka unaweza call me. Hakuna kama ini ningine unaweza show me. Wengi wamefika max, tunaleta show in. Show ndani we.